Hey. Yeah, man. Gorilla Boy.
Fisherman Records.
Fisherman Records. Yeah, man. Mori on the beat. Make a song. Fisherman Records. Do not come to Kigo. Do not come to Kigo. Do not come to Kigo. Fisherman, fisherman, fisherman Records. Do not party all night. To kike me and my people. Be a goat. Na kutungi ya kasong. Kawafiki majiu pale kwa kina Trey song. Don't follow me, but follow ja. Kama ni kupati basi tucha free flow. Jasho uji kam, tunatoa matisho. Sadan na kizi, anaona vitisho. Tuna dance adingware. Wale mablena wana die tukombaya. Phone call like you lose ya kafom. Tuna backfire tukisema kamchom. God aku make right na aku reform. Kama unapenda kudas basi bend your knees. Touch your toes. Tingika. Bend your knees. Touch your toes. Buddha boss. Tingika. Tuna dance adingware. Tuna dance adingware. Revelation. Dance ki design kama animation. Eno bado tunanyanya hadi kesho. Skinesi tu bebe tuko salvation. Alafu baadaye ni ma meditation. Kisikiza doba ndani ya kaka session. Asapo tuna get tichi na malesson. Sikiziji tuna dance adingware. Tuna dance adingware. Tuna dance adingware. Washa light, washa hope to our life. Kama tume mess, dear God tusame. Hatujuu ni kwa nini tunagru. Za God, di call on your name. Bless us jana tuseme tu amen. Kama kuna ngori basi tuitatue. Na shetam akikam basi tumfyatue. Uwepo wako Bwana tuinyakue. Tuna dance adingware. Tuna dance paka che tuki praise the God. 420 ndio masaa kama ras tuko session. Chomeka Satan washa tiegas. Na kelele sote tunasikia duvas. Kama unapenda tu ku dance. Join us twende adingware. Tuna dance adingware. Tuna dance adingware. Tuna dance adingware. Tuna dance adingware. Rada badombekse hawajui pa kugo. Mtani ya mauru wale wapenda mashada. Jaba ration cheki kile wao huwa tu wanajimess. Majut na mabangi wanapenda tu kumess. Wana mess up na ya life. God come up, make their life. Do a strong dap. Tuna dance adingware. Tuna dance adingware. Tuna dance adingware.